Tahi, whakaie ko koe te raru. E hara tātou i te iwi taketake. E hara tātou i konei. 1. Accept that you are the problem. We are not the original peoples. We do not belong here.
2. Akoranga te reo. I hara i tuarua ki te reo ingarihi. I puta tuatahi mai ka whakamohio I ngā mahi katoa.
2. Learn the language. It is not second to English. It came first and it informs all we do.
3. Mohio ke te reo. He kupu nui ake I te kupu. He horapaka I mi ona tikanga.
3. Understand the language. A word is more than a word. It has context and culture.
4. Akoranga te tikanga. E kore e taia te wehe te ahurea mai I Aotearoa. Ko tahi tātou.
4. The culture cannot be separate from New Zealand. We are one.
5. Whakorango ki ngā whakatauki. He māturanga nui tō rātou. He māturanga tēnei nā o tātou tūpuna.
5. Listen to the Māori proverbs. They have wisdom. This is knowledge from our ancestors.
1. Āwhi mi te tiri. E kore e nui te mōhio me mahi anō koe. Kupu te reo. Whakamahi te tikanga. Whakatipu te hapori.
6. Embrace and share. It is not enough to know. You must also do. Speak the language. Use the culture. Grow the community.
Fitu, kia whakahi, ko wai koe no hia koe, he mea pai te toha toha.
7. Be proud of who you are or where you came from. It is something worth sharing.